musiri jangalosa ninawera kantu kemfunye nayenga chamukisa nyo kutimba ngebyo byembaletera sasoma kugenda wala nyo amaanyi ganzigwamu nga ndaba abadiguli ate bakeera mu birabo kutamira byenge kuno okkula buwanguzi banjeya bafira mu myaka emibutiti nga talingiza na kusanyo lya nsi saidi endala ate sisinkanya abajegera mba okukula kwetta naye ebyo bigambo by'abaana abadaaga olugendo lw'ensi lwe tutambula jjudde ndobo na gakuli oluusi ne twegumya n'ekino kyansusseeko obuzito embaga ey'ekitiibwa eyansengula lupiya mu ngalo n'olusala lweyansaze lwetaaga mu maama balambuzi kujja olukagganda byennyo sina mirembe waka ne bwe nagenda okuwasa nasuubula bisosonku bye nasuubira byansolobye n'essanyu lyange ne lyesulika fulutidde mu kkoona ekifo eky'obulabe ekitengayo bwe nawasa afuuse kyonga weewanga akikwamulako singa naziwa bamalaaya ezafiira ku ngalobunani talina kalime waka kaliraga nti akayigiriza buli kaddapanga bikosi ne badda mu kwenjeranga azunga amatumbi budde ojja nti police patrol angobyeko ab'emikwano abanyambanga mugazi bwagalemye omukadde anzaala maama ataayosanga kujja waka kati ajjaako mambaliraanwa n'antumya musisinkaneyo ewange ne bwe ndwala b'enganda zange ne mbategeeza awaali evaamu ajje yabojolonga dda n'akasukeeri w'oluganda kyajja ewange ye kalooli kwenzirako ndowooza lwakuba atamiiramu ye ne yeerabira nti yawe neggulwako amaaso gange essiga n'emyango galaba bulabi omuntu awo mba nnenya mmeeme yange yambapirira okukkiriza era bwekyo ne ngumya nti yakwana omumyukaka mmeeme yange ggwe wanvaamu toddangamu okwetumiikiriza amaanyi gange ganfaaki mbaga eno yansala nnyo nawasa naye ndya mu mahoteeri nagwagwe kukibambulira aho kantu katamanyi yekali magezi buli akaguddewo onaawakanya n'ebituufu otasinga ow'ekika ky'embwa ayomba n'asinga ebyuma ate nga mulwanyi nnyo bw'onyiiga omupakyemu empya akomyawo tegeeya kungufu zaakasente gye nkajjamu nnabuddu waabwe nfiirwa tulo ne mu mazzi nzirumba y'omu mayengo g'ennyanja galinnyagaka twatomera ejjinja lumu omukama yazza bibye kyokka nga nseyeggusa agoberawo wange eddiiruze mulembe gw'essimu guyambyeko ku bya bizinensi gwaweewudde ku bwenzi ate zaakutte kati simanyiya ye yannawokera yawuluguma ne mmubuuza ate yeefubutusewa ansa gye yanziramu nti gwe yeetaaga yenze gwagikubidde amangu ago n'asituka n'atema yadda bugenda kukya embwa efuusa agiyita ngwa simanyi kyamponya kugwa ku kawansazi amaaso gange essiga n'ennyango galaba bulabi omuntu awo mba nnenya mmeeme yange yampapirira okukkiriza era bwekyo ne ngumya nti yakwana omumyukaka mmeeme yange gwe wanvaamu toddangamu okwetumiikiriza oluusi nva gye mpakasa ebitaala byankutte zire waka ekyenkulisaayo tekulikayo mu bannakamaanya tali ntikkula kukendeese weewanga akikwamulako odda n'atunula kyamuli nga salambwa lya nsenke namukugira okuva ng'ewaka byayenjeera omutava ssente yanziramu mukambwe nnyo kyebyo jja bifuga nnyo kakuzaala omuntu atampa katiibwa nange neesaza akajegere ensimbi yange gyakakatula amukoya asaana agende ebikosi mwa sira nga walayi batunda bikunta emmanye ttumbi gy'abaava teri kibi kifaananako nga kusanganyiridde n'opakuka ze bansuubiza akakadde mutwalo gwange ne ngugaba anti nadibaga gwe nnali nnina nga mmanye ono ke mmufunye baasi ne ngisanga ntadde kamyu ne ngobe nga bineepuluka nsudde nkesi ziyike mulungi w'empisa wonna wava naawe amanyi waazaalwa bwana aba muganda ntemyangako